Amahubo 38 verse 1. Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho, ungangishaye ngolaka lwakho. Verse 2. Ukuba imicibisholo yakho ingihlabile, isandla sakho singicindezele kanzima. Verse 3. Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho. Akukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami. Verse 4. Ngokuba iziphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami, njengomthwalo osindayo ziyangisinda. Verse 5. Izilonda zami ziyanuka, zichicha ubomvu ngenxa yobula bami. Verse 6. Ngikhonkobele, ngithotshisiwe kakhulu, usuku lonke ngihamba ngilila. Verse 7. Ngokuba ukhalo lwami luntshuntshumba kakhulu, akukho ukuphila enyameni yami. Verse 8. Ngibuthakathaka, ngidubekile kabi, ngiyakhala ngenxa yokugqiha kwenhliziyo yami. Verse 9. Nkosi, ukufisa kwami konke kuphambi kwakho, ukububula kwami akufihlekile kuwe. Verse 10. Inhliziyo yami iyaqhuma kakhulu, amandla ami angishiyile, ngisho nokukhanya kwamehlo ami akusekho kimi. Verse 11. Abathandekayo bami nabahlobo bami bemkude nokuhlupheka kwami, abakwethu bemkude laphaya. Verse 12. Abafuna umphefumulo wami bayangicupha, abafuna ukungilimaza bakhuluma okubi, bazindla inkohliso usuku lonke. Verse 13. Mina kodwa nginjengesithula ngizwa, nginjengesimungulo esingavula umlomo waso. Verse 14. Yebo, nginjengomuntu ongezwayo, akukho ukuphikisa emlonyeni wakhe. Verse 15. Ngokuba ngithemba wena Jehova, wena Nkosi uNkulunkulu wami uzangiphendula. Verse 16. Ngokuba ngithe funa bajabule ngami, ekushileleni konyawo lwami bazikhukhumeze ngami. Verse 17. Ngokuba ngiseduze kokuwa, nobuhlungu bami buphambi kwami ngekhathi zonke. Verse 18. Ngokuba ngiyabika ukona kwami, ngiyadabuka ngesono sami. Verse 19. Kepha isisa zami ziphilile, sinamandla, baningi abangizonda ngeze. Verse 20. Abaphindisela okubi ngokuhle, bamelene nami ngokuba ngilandela okulungileyo. Verse 21. Ungangishiyi Jehova, Nkulunkulu wami, ungabi kude nami. Verse 22. Phuthuma, ungisize, Nkosi, sindiso yami.